kabisa uwe mnande.
Tamlana siku zatoza ngeboye sanki kukumbule mina izo pateli nati au tulana siku zatoza.
We are the champions.